Jeremiah 9 verse 1. Sengathi ikhanda lami ngali ngamanzi namehlo ami umthombo wezinyembezi ukuba ngikhalela ababuleweyo bendodakazi abantu bami imini ubusuku. Verse 2. Sengathi nganginendawo yokulala kwezihamba ehlane ukuba ngishiye abantu bami ngisuke kubo ngokuba bangabaphingi bonke. Umhlangano wabakhohlisi. Verse 3. Bagobela umtsalo olimi lwabo amanga, abaqinelanga iqiniso ezweni kepha basuka kokubi baya kokubi, mina ke abangazi, usho Jehova. Verse 4. Yilowo nalowo makaxwaye umakhelwane wakhe, ningethembi nakumfowenu, ngokuba abafowenu bonke bayaqinela, nabo bonke abakhelwane bayahamba-hamba, behleba. Verse 5. Yilowo nalowo uyakhohlisa umakhelwane wakhe, abakhulumi iqiniso, bazifundisile izilimi zabo ukukhuluma amanga, bazikhathaza ngokwenza okubi. Verse 6. Uhlala phakathi kwenkohliso, ngenkohliso bayala ukungazi, usho Jehova. Verse 7. Ngalokho Jehova sebawothi usho kanje uthi, ngiyakubancibilikisa ngibavivinye, ngokuba ngingenze njani ngenxa yendodakazi yabantu bami na. Verse 8. Ulimi lwabo lungumcibisholo obulalayo, lukhuluma inkohliso, bakhuluma kahle ngomlomo wabo kumakhelwane wabo, kepha ezinhlizweni bayamnqamekela. Verse 9. Angiyukubahambela ngalokhu na, usho Jehova, umphefumulo wami awuyukuphindisa esizweni esinjengalesi na. Verse 10. Ngiyakuphakamisela izintaba ukukhala nokulila, namadlela asehlane ukulilisela, ngokuba ashisiwe kungekho muntu odlula kuwo. Kungezwakali ukukhonya kwezinkomo, izinyoni zezulu nezilwane zibalekile zahamba. Verse 11. Ngiyakulenza iJerusalema libe izinqwaba, nekhaya lamakhanka, ngenze imizi yakwaJuda incithakalo, lapho kungahlali muntu khona. Verse 12. Ngubani umuntu ohlaniphileyo ongakuqonda lokhu okhulumile kuye umlomo kaJehova akumemezele na? Izwe lichithweleni lasha njengehlane kungekho odabulayo na? Verse 13. UJehova wathi ngokuba ushile umthetho wami engawubeka phambi kwabo bengalilalelanga izwi lami bengahambanga ngalo. Verse 14. Kepha balandela inkani yezinhliziyo zabo, nawo bhali abakufundiswa ngoyise. Verse 15. Ngalokho usho kanje uJehova Sebawothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, bheka ngiyakubanika laba bantu ukuba badle umhlonyana, baphuze amanzi enyongo. Verse 16. Ngiyakubahlakazela ezizweni abangazazanga, bona nawoyise ngithume emva kwabo inkemba, ngize ngibaqede. Verse 17. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, qaphelani, nibiza besifazane besilo ukuba bafike, nithumela besifazane abahlaniphileyo ukuba bafike. Verse 18. Basheshe basikhihlele isililo ukuze amehlo ethu amululeke izinyembezi, nezinkophe zethu ziphophoze amanzi. Verse 19. Ngoba izwi lokukhala lizwakala livela eSiyoni lithi, yeka ukuphangwa kwethu, sijabhile kakhulu ngokuba silishiyile izwe, ngokuba badilizile izindlu zethu. Verse 20. Yebo, zwanini izwi kaJehova nina besifazane, izindlebe zenu zilamukele izwi lomlomo wakhe, nifundisa amadodakazi enu ukukhala, kube yilona lowo umakhelwane wakhe ukulila. Verse 21. Ngoba ukufa kwenyukele emafasteleni ethu, kungene ezindlini zethu zamakhosi, ukunquma abantwana ezidaladini nezinsizwa ezigcaweni. Verse 22. Khuluma usho kanje uJehova uthi, izidumbu zabantu ziyakuwa njengomquba endle nanjengesithonto emva komvuni kungekho okubuthayo. verse 23, usho kanje uJehova uthi, ohlaniphile makangazibongi ukuhlanipha kwakhe, neqhawe malingazibongi ngobuqhawe balo, nocebileyo makangazibongi ngengcebo yakhe. Verse 24, kepha ozibongayo makazibonga lokhu ukuthi uyangiqonda, angazi ukuthi nginguJehova owenza umusa, nokwahlulela nokulunga emhlabeni ngokuba ngiyathokoza ngokunjalo, usho uJehova. Verse 25, bheka izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho ngiyakuhambela bonke abasokileyo ekungasokini kwabo. Verse 26, iGibhithe noJuda no-Idomi nabantwana baka-Amon noMowabi nabo bonke abadilingiwe emaceleni amakhanda abo abakhehlane, ngokuba zonke izizwe azisokile, nendlu yonke yakwa-Israyeli ayisokile enhlizweni.